radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste nshimiye imana ikiganiro agasaro kaburaga turagihera mu Burundi aho dukomeje kugaba amashami ndakira kwizera isa watandukanye n'umuvandimwe w'ingenda kubana Jean Bosco wari Kigali mu mwaka wa 1994 icyo gihe abandi bagize umuryango we bari batuye igashora muri Kigali ngari umuvandimwe we kwizera isa atuye mu ntara ya Muyinga muri komini Giteranyi muri zone ya Ruzo
Sinzanye ku ijwi rya Amerika nashaka gushakisha uwo tuvukana azwi ku izina rya Ngendakumana Jean Bosco.
Ngendakumana Jean Bosco mwatandukanye ryari?
Twatandukanye mu 1994. Papa yitwa Ntiruhungwa Salvatore. Mama nawe yitwa Nahimana Regina. Je nari mfise imyaka 7 ubwo twaba muri komine Gashora. Mu ntara yari Kigali segiteri yari Ririma
hanyuma bigenda gute kugira ngo mutandukane
ukuntu twatandukanye aho niho twari dusanzwe tuba papa na mama barabarundi mugabo batubyariyeyo turi abana bashika 10 ubwo Ngendakumana Jean Bosco niwe yari mukuru wacu niwe yari imfura yiga I Kigali hanyuma intambara yo mu 1994 yagiye kuba ari ku ishure
yigaga muri heshuri
jewe kubera ni jewe nari mutoya muri bo mama yambwiye uko yiga I Kigali papa we yaciye apfa icyo gihe nyene mu 1994
komera yego
hanyuma mama rero yakomeje kutuzana atuzana I Burundi ku mavuko yo kwa sokuru abyara papa mama yatubwira yuko yigaga I Kigali niko guca tuburana twebwe urumba ubu gushika ino saha turi mu Burundi ntituzi kariho nawe ntazi uko twoba turiho
ntabwo mama wanyu yababwiye icyo yigaga nubwo ishuri atarivuze neza kugira ngo uryumve wari ukiri muto ariko ntabwo wibuka ikintu yakubwiye yigaga aho ngaho I Kigali
yatubwira gusa ko yiga mu mashuri makuru nkanje ndi mutonya nanje niga mu wa mbere sinigeze menya mama we wari hariko n'ubu arashaje ariko ntigeze amenya icyo yoba yarigaga icyo gihe gusa yatubwira ko yiga mu mashuri makuru
none mwebwe muri 1994 mwavuye igashora muhita musubira mu Burundi
twavuye igashora twerekeza mu Burundi mama tuzanye kubera papa we yaciye apfa
mugenda mwese uko mwari abana batandatu uretse Ngendakumana wasigaye abandi mwese muri Burundi
abandi twese turiho jeni ari mutonya hariho na mushiki we yamukurikira mushiki wacu nawe yariga nawe nyene yariga I Kigali wewe yambwiye uko yiga ahantu yitwa ngo kukabusunzu ngo bahita ngo kuri apase wewe n'ubu ariho turi kumwe nawe twagiye kubonana aje azananye muri Kirundo aho ngo yari yarahungiye aza kutubona no muri komine Giteranyi
muri iyi myaka yose ishize kuva muri 1994 uyu muvandimwe wawe Jean Bosco Ngendakumana mwigeze mu mushakisha harahandi mwashakishirije
jewe kubera ari je nari muto nakomeje naramushakishije hari ikiganiro cyaca kuri radio contact mu Rwanda bita twaraburanye narigeze gutelefonaho ntanga umwirondoro barambwira yuko bazomumpigira ariko narahirindira icyo kiganiro menga nticyakomeje kubaho sinzi ukuntu byagenze hanyuma nyuma yaho n'ubundi narakomeje nza kubona umuntu w'umupasitori aba muri Bugabira mu ntara ya Kirundo uwo mupasitori mama za kumbwira yuko uwo mwene wacu akiga amashuri mato y'intango ngo yayiga biwiwe
hanyuma hari cyo yabamariye
hari cyo yatubwiye yuko ngo mwene wacu ngo ari muri Amerika
aha muri Amerika yabahaye n'umugi na leta yabaherereyemo
nka kubera je n'ubundi nari mboneka nk'umwana mutonya naramubagije ndamubwira ati urampa inomero ziwe kugira mama arafise agahinda arabe yuko yo mubona mbwiye ngo urazoza muhira ngo ndazwiwe ngo nse ngo ifoto zi ngo ni foto ngo yarungitse ngo ari kumwe ngo n'abana babiri ubwo naragiye ngeziwe nimbaramanyanga nimbarubeshi sinasobanukiwe yarambwiye ngo guma ngo nzana ifoto ngo ndakwereke ifoto ngo yamwene wa anyunga uzoshira mama wawe ubwo yarinjiye mu nzu azana arubumu imwe amafoto arambwira ngo ifoto ya mwene wacu ngo arayibuze amaze kumbwira gucyo naciye ngaruka ndabwira mama ukuntu bimeze mu nyuma yaho narakomeje ndamubaza tese mwene wacu nyene uraza hari uwo mugabo arambwira ngo ari muri Amerika ngo yarahinduye izina ngo ahindura n'umujyi ngo ahantu yimukiye ngo ubu ntahonze
niba arahinduye izina yakubwiye izina yafashe asigaye yitwa irya riryo
yaranse kuri tubwira gushikana uyu munsi uwo mugabo ariho yitwa Nzeyimana ba mu ntara ya muri Bugabira nubwo ntituzi ibyiwe abantu bo batubwira uko bayarase ngo kuziduha ngo kubera ngo nk'ibyo baba bamufashi ngo nk'uko ngo yoba mwene wacu hari ibintu amuha ngo bigatuma avuga yuko twoba twarapfuye
uwo Nzeyimana nimero ya telefone ye urayifite
no shobora nko kuyireba nkejo inomera koresha y'indundi ko noba nkiyifise
uzayinshakire nzamwihamagarira tuzivuganira
yego mwo bamukoze naragerageje ndamusaba ni arambwira ngo yahinduye umuji ngahindura n'amazina ndamubajije ati mpi nimero yahinduye acambwira ngo yazirungikanye umunyarwanda ndamubwiye ati mpizo z'uwo munyarwanda acarambwira ngo uwo munyarwanda nawe ngaheruka kwisubirira mu Budagi mama yakomeje agira gahinda arantumayo ariko ntibyoroshe gushika nino saha iyo nimero ntewe twigeze tubona nta nundi muntu arongera kuduha makuru ye ariko mama yari yatubwiye yuko uwo mwene wacu akiri ku ishuri Kigali kubera yari yatubwiye ngo yavuze yuko ngo ama uburuhuko nibutangira ngazoca ngagenda ngo kwiga ngo muri Kenya ubwo urumva ko intambara yaciye iba mama we yari yaratubwiye ngo yavuze uko uburuhuko nibuba ngazojajya kwiga muri Kenya nyuma yaho uwo mukuru wanje mushikanje uwo nawe yigaho kuri ya pass naramubajije mwino minsi ambwira yuko ngo yoba nyene muri Kenya ngo yaragiye ngo kuko ngo yigeze no kurungika niba hasha ngo yamangwirimo amafaranga ngarungikiye papa ngo hama ngo yoba hasha ngo yashikiye ngo ku kigo ngo aho bita ngo kuri ya pass n'ubundi nkanje nk'umwana mutonya rero kuko nije mutoya wa bose jewe nije ngira 10 byaranyobeye gutahura ukuntu byagiye birazunguruka gushika inosa ubu ikintu mfise ndafise ifoto yiwe na hano kuri telefone ndayifise nk'ubu noshobora kuyikurungikira ukayibona
yinyoherereze kugira ngo ndebe nzanayikoresha kugira ngo nawe azibone niba koko ari muri Amerika cyangwa se mu kindi gihugu azibona yimenye
nukuri mwamukoze cyane niyo mpamvu naje mu iki kiganiro agasaro kaburaga nisunze ukuntu numva uhuza abantu n'abandi numva urashaka abantu babuze bakongera kuboneka kiriya gihe nanje atereka ndaba ukuntu nawe ubona zino nimero zanyu ndabahamagara
niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
ikintu jewe nshaka kumubwira nuko nomubwira yuko ahantu twahora tuba twarahavuye twaba muri Gashora mu ntara ya Kigali arahazi no mubwira uko gushika inosa ha papa nta wuriho ariko twebwe ubu tuba mu Burundi mama turi kumwe nabo bakuru banje bashiki wanje bariho hariho n'undi mwene wacu umwe tuvukana w'umuhungu turi babiri yitwa nuka mazina Jeremy batazira rubyogo uwo ndazi ariho n'abandi bose tuvukana turiho pe niwe aburamwo ubwo abaya nyumva yomenye uko duhari hama kazogerageza kudushaka mukadufasha natwe tukamubona Imana yozi bibahembera
urakoze cyane kuri urwo rukundo ukunda umukuru wawe ukaza kumushakisha kandi si ubwa mbere ubikoze hashize imyaka myinshi umushakisha kuva 1994 Kwizera Isa ndagushimye cyane ku bafashe kandi ukanyu kaza mu kiganiro agasoro kaburaga amahoro y'Imana.
Ego namwe ndabashimiye muroranigwe mu kazi kanyu Imana ibandanye bafashe mubandanye mufashe abantu nkuko mubandanya mubikora Imana izobibahembe.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Mu mwaka w'1994 umwana w'umukobwa ari ufite imyaka 5 yaburanye na nyirarume Emmanuel Segikwiye bari bahunze baturutse mu cyahoze ari komini Ntongwe nyiramporanyi Lucia atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagari ka Gikoma umudugudu wa Nyarusange.
Agasaro kaburaga mfite marume bitaga Segikwiye Emmanuel twaburanye muri 94.
Mwaburaniye he?
Twaburaniye mu karere ka Ruhango hahoze ari prefecture ya Gitarama.
Mwari mu Ruhango hehe byagenze gute? Mbwiraho mwari muri kugira ngo umuburane.
Twabaga Igikoma turahunga tugeze mu Ruhango. Nari ndi kumwe na mama wanjye ariwe mushiki we bita Kantarama Venansia. Bakomeza bagenda amasasu yaravuze bakomeza bagenda natwe turatatana. Ngiye nari umwana muto mfite imyaka 1 ariko mama wanjye ariho ariwe mushiki we bita Kantarama Venansia.
None ko uwo wari ukiri mutoya mama wawe yakubwiye yuko ayo masasu yavuze bo bagahunga bagana heberekeje Ntongwe berekeje Mukingi berekeje he?
Mama wanjye yambwiye ko berekeje bajya mu kahoze ari akarere kata muri Tambwe.
Iyo umuganiriye cyane akubwira ko bagumye Tambwe cyangwa se yumvise gusa
yambwiye yuko bakomeje bagenda akagera muri Congo. Yamara kugera muri Congo agakomeza yambuka akagera muri Amerika ngo amaze imyaka 5 asuhuza nawe ashaka umuryango.
Yari muri Amerika? Ayo makuru yuko ari muri Amerika mwe yamenye gute? Ni nde yababwiye?
Abantu bagiye bumva ijwi rya Amerika bakatubwira ngo Segikwiye aracyariho ngo arasuhuza mama wanjye Kantarama Venansia, agasuhuza mama w'umubyara bita Karuranga Steria, agasuhuza papa we umubyara bita Mikayire wari ufite akabyiniriro ko kitwa Rutanga mu muryango w'Abatanga.
Bimeze nk'itangazo ayo matangazo kera ku ijwi rya Amerika twarahitishaga muri izo za 1998-2000 twahitishaga ibintu by'amatangazo nk'ayo ngayo ashakisha abantu. Mwebwe iryo tangazo mwaribonye ryahise ryari? Mwaryumvise ryari? Ababwiye ko baryumvise bababwiye ko ari ryari?
Abatubwiye ko babyumvise muri 2011 tukomeza dushakisha ukuntu twabona nimero zanyu ariko biragorana, ubu nibwo twabashije kubafatisha.
Urumva rero hari hashize igihe kirekire mbere yuko haza ikiganiro gishya gihuza abantu baburanye n'ababa baburiye muri ayo mashyamba ya Kunga, bababuriye mu Rwanda, baburiye mu Bugande, muri Tanzania, ahantu hose. Agasaro kaburaga kagerageza kugaba amashami n'umutima hirya no hino kugira ngo gahuze ababo. None uyu Segikwiye Emmanuel akabari buriya ni nyokorome kubera ko avinimwe na mama wawe, sibyo?
Ego.
Nuwo mu muryango w'Abatanga? Nawe
nuwo mu muryango w'Abatanga yari we bucura bw'iwabo. Imfura y'iwabo yitwaga Gatabazi Muhamedi. Agakurikizaho mushiki wari we mama wanjye yanahunganye ifoto ye bita Kantarama Venansia nawe ariho. Hagakurikiraho uwo bitaga Kimonyo.
Yego.
Hagakurikiraho uwo bitaga Vara. Esiri nawe ariho. Hagakurikiraho uwo bitaga Barimeshi nawe ariho. Yakurikiranaga na mushiki we bitaga Nyirakaje Rivera nawe ariho. We akaba yari bucura bw'iwabo uwo bitaga Segikwiye Emmanuel.
Imana ibahe umugisha. Mbese mu muryango w'Abatanga mutanga impundu mutanga abageni mutanga inka mbwira muri ibyo mvuze haruguru ni iki kibaranga
ikintu kituranga twakundaga ari iwabo wa mama bakundaga gutanga inka cyane
nibyo murakazi horana rero muzagire inkoni n'inkuyo ariko cyane cyane tubanze dushake uyu Segikwiye Emmanuel babahaye amakuru ko yashakishije baba bibuka nka leta yavuze aherereyemo muri Amerika ariko byo ngibyo ntibikugore cyane kubera yuko niba ari muri Amerika biroroshye cyane nta kuntu yabatumva ijwi rya Amerika agasaro kaburaga ni radio yanyu ni radio yacu nawe arayumva arahita sinzi impamvu ataje mbere kugira ngo atange amakuru ndahamya ko ubu noneho azatwumva atatumva umwe mu muryango we akatwumva cyangwa se undi muntu wese umuzi nari nkubaje nti nta leta yavuzwe ashobora kuba herereyemo
iyo ngiyo ntago nabashije kuyimenya gusa niko mama wanjye ari we mushiki yambwiye ngo yumvise amakuru abagiye bamubwira avuga ko asuhuza na nyirarume bita Rusera ariko ntago bamubwiye iyo leta arimo
mbese Segikwiye muri 94 wari umwana ari ku byose mama wawe yarabikubwiye yakoraga iki cyo gihe
yari umwana ufite imyaka 15
yari igagasa
akazi yari afite muri iyo myaka yari mu mashuri abanza muri iyo myaka 15 n'ishuri yasaga nk'aho yari hagaritse
nakaragire yego
kuko bari bafite umunyesha
hanyuma mama wawe iyo atekereza musaza we n'iy'imyaka ishize birumvikana ntibarutana cyane mama wawe nawe yarakiri mutoya icyo gihe iyo amukubwira akubwira atakubwira ko yasagate n'icyo akubwira cyamurangaga cyane iyo avuga uwo musaza we amuvuga ate nawe mumbwira uko yamukubwiye
uko avuga musaza we Segikwiye avuga ko ari musaza we wamukundaga cyane yakundaga kujya kumusura aho yari yarashatse inyarurama aho bita Impongwe yari yarabyaye ari we njyewe nari mfite akabyiniro bitaga Macibiri ngo agakunda kumuzanira utwenda tw'umwana yari musaza we wasaga na papa we cyane ariko wamukundaga kuko yari ucura bw'iwabo agakunda kuza kumureba aho yashatse aho bita Inyarurama
ariko Macibiri mbere y'uko mujya gutura aho ngaho Nyarusange mwari mutuye mu Ruhango aho ngaho mu mujyi hagati aho ngaho nta hantu mwigeze mutura hafi
aho aho twari dutuye na n'ubu dutuye naho bita Igikoma cya Nyarusange ariko kera hahoze ari komine Ntongwe ubu ngubu yabaye komine uhabaye muri Ruhango
ubu rero uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga waje utwaje ijambo umuryango wose w'abatanga cyane cyane mama wawe wagutumye kugira ngo umufashe gushaka nyokorome ari we musaza we Segikwiye Emmanuel nimba Segikwiye Emmanuel akumva muri kano kanya Lucia niki wumva ushaka kumubwira
icyo yanjye yangu mubwire ko yanjye yamubwire ko mukumbuye kandi nanjye ndamukeneye na mushiki we aramushaka cyane bikomeye nawe aramukumbuye na mama we umubyara we bita Steria nawe ni umukecuru ushaje nawe aramushaka cyane ngo arebe yuko yagira amasazira abonye umwana we wabucura abavandimwe bose baramukumbuye kandi baramukunze ni ukuri aho ari abashije kuboneka ni ukuri banezerwa kandi bakishima
Lucia Nyirampora yunzi rero urakoze cyane kuba wafashe kano kanya uje gushaka nyokorome Emmanuel Segikwiye ngaho rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaru kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
mwakoze rwose Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
inkuru ndende ye ya Gasaro Kabura gatura cyane umwaka w'1994 abana babiri umuhungu byiringiro Mariko wari ufite imyaka 3 n'umukobwa Mushimiyimana Francine wari ufite imyaka 7 baburanye na nyina abo bana bari basigaye igikondo I Kigali nyina azindukiye mu Bugesera mu kwezi kwa 4/1994 Imana ishimwe patience n'umuvandimwe wabo atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Gasharu umudugudu wa Gatare
Ikinzanye mu kiganiro Gasaro ka Buraga nanye ndashakisha abavandimwe banje fite abavandimwe babiri twabuze muri 1994
abo bavandimwe ni bande
hari umukobwa mukuru ari nawe mfura y'iwacu yitwa Mushimiyimana Francine hari na mukuru wanje witwa Byiringiro Mariko
none mwatandukaniye hehe ryari
mbo no kuvuga ngo wenda ntagiye kure mbivuze mu ncamake ngewe abo bana tushaka ndi muto kuri bo ngiye navutse muri 1994 mbo nkura mama mbwira ko abo bana babuze noneho uko ngenda nkura nkumva ngira imbaraga cyangwa se shaka no kuba namenya abo bana niba koko baragiye barapfuye cyangwa se baba bakiriho ngize amahirwe rero mbakurikiranye numva mufasha abantu ndavugane nange reka mbayugane mube mwamfasha kugira ngo mbe namenya irengero ry'abavandimwe banjye
none uheriye ku makuru mama wawe yaguhaye yakubwiye yuko Mushimiyimana yari afite imyaka ingahe n'94
yari afite imyaka 7 ni nawe yari imfura y'iwacu
naho Mariko yari afite imyaka ingahe
Mariko yari afite imyaka 3 ni nawe nkurikira nyine ubwo niwe nakurikiraga ariko ubwo hagati yanjye nawe harimo abandi bana babiri nyine na Francine
none se yakubwiye ko yababuza ati
mbo no kuvuga ngo yambwiye ko intambara iba twari dutuye igikondo niho twari dutuye noneho rero umwana wakurikiraga Francine ntago yari ari mu rugo yari ari kwa nyogokuru mu Bugesera Inyamata noneho rero mama agenda agiye kumusura agiye no gusura nyine mukecuru wiwe noneho bagezeyo ubwo nibwo barashe indege ya Habyarimana intambara iratangira no kuvuga ngo yari yajyanye n'undi mwana wa gatatu nyine wo mu rugo noneho rero baburana gutyo mama hunga ukwiwe mbo na abo bana nabo bagenda gutyo ntago twongeye kubabona
nukuvuga yuko mama wajya mu Bugesera yasize Mariko na Francine Kigali
ye babanaga n'abandi bana bakuru babiri bo ku mugore mukuru wa papa ariko abo bana bo barasigaye n'ubu bariho
none sebo iyo mubabajije aho abo bandi bagiye bababwira ko bagiye hehe
ntago nabashije kubona igihe cyangwa se umwanya uhagije wo kubabaza amakuru kuko n'ubu kuvaho nkuriye natangiranye no kujya mbaza mama mateka y'umuryango n'amakuru kugira ngo nzabe namenye iherezo ry'abo bana noneho abo bana bakuru bo kuva intambara irangiye ntago bongeye kubana na mama nyine ntago rero twongeye kubona amakuru yabo n'ubu nari maze igihe mbashakisha ngo mbe nababaza amakuru gusa mama hari icyo twaganiriye ambwira ko abo bana bajyanye bakimara kurasa indege ya Habyarimana bavanye aho mu rugo igikondo aho babaga bajya ku rusengero rw'aba episcopale rwari ruri hafi aho ngaho noneho ngo baharasa ikibombe batandukaniraho ngaho kuva icyo gihe abo bana bakuru bavuga ko nyine batongeye kubona abo barumuna babo
ariko nta nubwo muri abona umwanya uhagije wo kugira ngo muganire ubabaze iby'iyo bombe ubabaze uko byagenze niba baratandukanye birukanka cyangwa se niba barabashatse bakababura icyo kisasu cyangwa kimaze kugwa
ntago nabonye umwanya wo kubikurikirana wo kubabaza kuko abantu benshi mbaza amakuru yabo bambwira ko nta nimero zabo bafite rimwe na rimwe ugasanga nyine ntago mbashije gushyikira amakuru yabo gusa mama we niwe mama niwe twaganiriye nyine ibintu byinshi na nyuma mbwira yuko hariho abantu bahungutse bavuye muri Congo bamubwira ko uwo Mariko uwo mwana muto bamubonye muri Congo ariko ngo uwo muntu wamubwiye ayo makuru ngo ya mama yabaye nk'umwegera ubwo kuko icyo gihe nyine intambara yarangiye mama yisanga tuba icyangugu inyamasheke ni naho nagarutse ikigari nyine nturutse none hava avuye yaje ikigari ahura n'uwo muntu ngo agiye kumubwira ayo makuru ngo abandi bantu baramubuza nyine ngo bahita banamutwara mama nyine ngo ntiyamenya aho bamurengereje ariko yaramubwiye ngo uwo mwana mutoya yamubonye muri Kongo
ariko urimo urambwira mama wawe hari undi muntu utambwira wari ufite papa wawe
yego nari mfite papa noneho papa we nukuvuga ngo yahunze mbereho y'intambara nyine kuko yarahigwaga none ahunze urumva ko na mama yahunze ukwe none nyuma y'intambara umwe ashaka atazi kunda kiriho none nyuma baza kubonana ariko buri wese yarashatse ariko mama guma kumugabo yashatse na papa guma kumugore yashatse none papa yaje kwitaba imana mu bihumbi muri 2002 mu byukuri uraza kunyihanganira kuko urumva ko nari umwana nanjye ayo makuru yose nkubwira na makuru nagerageje gushaka nyuma yo kumenya ko nyina abo bavandimwe bacu babuze ndavuga nti nta wundi muntu uhari wo kuba yakurikirana na bakuru banjye ntago babikoze reka njye ngerageze kuba narabashe gukurikirana ikiganiro cyanyu numve ko hari ubufasha mwama muri hangana rero wenda afite amakuru agiye ari make ariko ndatekereza ko hari icyo yadufasha noneho rero ku makuru make nabashije kumenya ni ukuvuga ngo papa we akiriho ngo abana baranditse ngo barangisha nyine ababyeyi babo papa urwo rupapuro ararubona ariko ngo kubera ko ni icyo gihe intambara yari ikirangira abacengezi bagihari ngo agira ngo nibo nyine bari kumushuka bagira ngo bamubone babone uko bamwica noneho rero ntiyajyayo ariko nyuma abo bana bandi abo bakuru ndi kuvuga nibo bavuye aho nyine muri icyo kigo cy'imfubyi handitswe haturuka iyo baruwa papa ntago yamenye ngo niba abana bato banditse cyangwa n'abo bakuru yabonye abo bakuru nyine arekeraho ngaho nyuma yaho ngaho nta yandi makuru yabonetse urumva ko papa we yahise anapfa wenda ni igihe gitoya mama rero abaho nawe ntago yigeze abona uburyo bwo gushakisha nyine urebye bitewe n'amateka yasigayemo n'ibibazo bya nyuma yari afite ntago yabonye uburyo bwo gushakisha nyine bundi
ariko se icyo kigo cy'imfubyi icyanditse cyohereje iyo baruwa abo bana bashakisha icyo kigo cyari hehe cyari mu Rwanda cyangwa cyari muri Congo
cyari mu Rwanda ahubwo ntago ndi kubasha gukurura neza ngo nibuke icyari cyo ntago ayo makuru yacyo nyafite ntago nyafite neza
yaba ari SOS Kigali
yavugaga ko cyari i Kigali ni ugufashanya tukareba ko hari andi makuru nyine yagenda yiyongeraho bibaye ngombwa nyine
turimo turagenda tuyegera kubera ko tumaze kumenya ikigo cyakiraga imfubyi cyari i Kigali ntabwo ari SOS gusa bitewe n'umwaka ariko igikuru cyakiraga abana cyane cyane bavuye muri izo nkambi zari hanze y'u Rwanda muri Zaire Congo y'ubu abenshi bajyaga muri SOS Kigali turakorana ubu baratwumva nabo bazadufasha kureba amafishi yabo barebe niba hari uwitwa Mariko Byiringiro na Francine Mushimiyimana baba barahanyuze muri iyo myaka hanyuma batubwire reka twongere dusubire ku makuru mama wawe ashobora kuba yarakubwiye kugira ngo hari kuva mu igikondo ukagera mu Bugesera ugahunga ujyanye n'abandi ukagera ku Rusizi ukahaba mbese mama wawe Rusizi ndabwo yari Cyangugu ya kera niho yakomokaga
oya akomoka mu Bugesera niho akomoka hani Nyamata niho niwabo
yego hanyuma papa wawe we yakomokaga he
papa yakomokaga mu Mutara niho mu rugo niho yakomokaga mu rugo iwabo
yitwa gande?
Yitwa Ruhamiriza Francois.
Ruhamiriza Francois, kubera ko abana cyane cyane nka Mushimiyimana warufite imyaka 7 ashobora kuba yaribukaga amazina ya se akabare yatanze yavuze
yari mukuru rwose ngo yarazi n'ubwenge nubwo mami yo turi kumwe arambwira uti ko nzi ko yaraciye ubwenge ariko nkamubwira nti kuba natwe twibwira ngo ntibariho tugacika intege zo kubashaka niko nabo bashobora kwibaza uti kuki batadushaka nabo bagacika intege reka dutere intambwe rero
Imana ishimwe patience wagize neza gutera iyo ntambwe yo gushakisha abavandimwe bawe ukaza hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga niyo nzira nziza niyo nzira yoroshye yo gushaka abanyu mwaburanye nabo muri kano kanya ndasaba cyane kugira ngo Francine Mushimiyimana amari kubyira ingiro be bakiriho niba bakiriho bakaba bakumva bashobora kubona ngaho mu Rwanda barakuze nabo bamaze imyaka 30 bashakisha umuryango abona abana benshi tubona banyuze mu bigo by'impfubyi barajwa barerwa n'abandi bakura badafite ababo batazi uko byagenze kubera amage yabaye yabatandukanije n'ababo none nimba bakumva muri kano kanya nk'umuvandimwe niki ushaka kubabwira nyuma y'imyaka 30 uvuke ubashaka
ikintu numva nababwira yuko n'ukuri umuryango wabo ugihari uretse papa nk'ejo bundi narindi kumwe n'umwana mukuru umwana mukuru mu buzukuru ba mukecuru wacu niwe nabaje ndavuga nti ariko intambara hari abantu bacu yaba yarahitanye uwo mwana arambwira uti uretse abo bana twabuze na papa wabo bana nta bandi bana intambara yahitanye bo mu muryango wacu bivuze ngo rero nababwira yuko umuryango wose urahari dedeyi arahari nyogokuru wacu mama muhawe n'Imana Janete arahari yarabyaye nyuma yanjye havutse abandi bana kugera kuri ubu turabana 8 mu rugo bo tutababariyemo kuko tutari kumwe nabo twese turahari twarakuze harimo ababyeyi n'abagabo Yeremiya muri umunawe wacu wamukurikiraga ubwa kabiri aramuzi ni umugabo barahari rwose twese turahari kandi mu by'ukuri dufite ntago njyewe mama niwe ukunda kumbwira akambwira uti ariko ni kubera icyo uhora umbwira ibintu by'abo bana njyewe nahoranye umutima umbwira ko abo bavandimwe bakiriho kandi mporana umutwaro wo kuvuga ngo mama niba baho avuga ngo yabuze abana atazi irengero ryabo ngomba kumufasha akamenya irengero ryabo
ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha kandi igibongerere imbaraga mu murimo mukora n'umurimo ukomeye cyane
agasaro kaburaga
mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1994 umusore wari umuserikare mu ngabo za leta y'u Rwanda Ngirishuti Jean Bosco wari warinje mu gisirikare mu mwaka w'1992 yabonye intambara igenda isatira havuka irusatira muri Butare ajyayo abwira umuryango we ati nimwatanye muhunge barukukeye ku Gisagara mushikiwe Mukambaraga Marie Louise aramushaka mu ntara y'Amajyepfo umurenge wa Rusatira akagari ka Kiruhura umudugudu wa Nyarugenge
ikintu cya mbere kinzanye mu kiganiro agasaro kaboze maze iminsi numva ikiganiro cyawe ku ijwi rya Amerika numva ko hari abantu ushakira ababo baboze nayo ndavuga nti reka nzakwandikire nanjye uzamfashe gushaka musaza wanjye nabuze numva kuko numvise ubishoboye cyane
urakoze cyane none uwo musaza wawe ushakisha ninde
yitwa Ngirishuti Jean Bosco
wamuburiye he mwatandukaniye he
musaza wanjye yari umusirikare muri izi ngabo zarangiye ku bwa Byarimana yinjiye mu gisirikare 92 meruka kumubona 94 aza adusuhuza agenda kuva ubwo nibwo muheruka nago ndongera kumubona kugeza amagingo aye
94 aza basuhuza mwari mutuye
aza dusuhuza hano ahantu mu murenge wa Rusatira.
Mwari mutuye Rusatira?
N'ubu niho tugituye.
Muri 1994 yahageze mu yahe matariki y'ukuhe kwezi?
Yahageze mu Kanombe hari mu kwezi kwa gatanu hagati y'itariki 24 na 25.
Birumvikane nimba yarinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992 yarakira umusoda yari ba basirikare batarabona ipeti yari nka kaporali yaratarabona ipeti yari soda.
Yego.
Hanyuma icyo gihe aza kubareba Rusatira yababwiraga iki? Yababwiraga yuko mukwiye guhunga, yababwiye ati nimukomere, yababwiye ati ndagiye nzagaruka, abaye nka wa musirikare kuko utabara akavuga ati ngiye kwitabara ndagiye nzagaruka, niki mwavuganye agenda?
Kuko turi mu nzira icyo gihe turi kugenda ariko tukiri muri wa murenge wacu wa Rusatira, anatubwiye ati nimwihute mugende ibintu byakomeye. Turagenda dukomeza tugenda muri za safi hose kuvugwa kugeza icyo gihe ntabwo twongeye kubonana.
Yarabwira gati nimuhunge ibintu birakomeye nimureba aho
muhunge mugende byakomeye. Yego, natwe dukomeza inzira tugenda rero tugenda tugana mu bice bya Gisagara.
Hanyuma kuva muri 1994 kugeza magingwa ya nta kandi gakuru kangira inshuti bigeze umenya?
Yego, narakamenye. Hari gihe hao mu mwaka ushize mu kwa gatandatu Croix Rouge yaje yaraturangishije ariko yarazi ko twe tukiriho. Yagiye kurangisha aho mama avuka mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora ngo yumve ko kwa basekuru haba hari umuntu wasigaye kuko twe yarazi ko tutakiriho.
Ningira inshuti wabarangishaga?
Niwe waturangishije ariko kuko yarazi ko tutariho yagiye kurangisha aho mama avuka mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara.
Yarangishaga anyuze kuri Croix Rouge, we yavuze ko ari hehe?
Yarangishije kuri Croix Rouge ubwo bageze kwa nyogokuru mu karere ka Gisagara basanga ba nyogokuru sogokuru bose barapfuye ariko babwira ko hari umukobwa wabo wasigaye ariwe mama utuye hano muri Rusatira mu karere ka Huye.
Yego.
Kuruwaruje iza kutureba mu rugo. Ego iratubwira ati kuko dufite amazina dufite ndagenda nkubwira abavandimwe bangisha ute Jean Bosco aba amazina yo tubyiniro twari tufite asanzwe azikurenza amakristo none ubwo ngubwo. Ubwo rero yaraje akajya tubaza gene nari umuhererezi mutoya ubwo umukuru waruje akajya tubaza ati njye banyitaga akazina bita Twiso. Ati Twiso aracyariho? Ndamubwira njyewe Twiso ndiho. Dani mfite musaza wanjye witwa Dani ariho, ntibwo Dani ariho, uwo bitaga Mbogo ariwe, Mbaraga Constante nawe ariho, n'uwitwa Safari Eugene nawe ariho. Tuha makuru ku Croix Rouge yuko twese abavandimwe be tukiriho na mama ariko papa we yarapfuye kera n'ubundi. Ariko kubaje tubwira yuko yadushakishije akatubura akajya gushakisha muri Gisagara ari ahantu bita Kivu y'Amajyepfo ariho abarizwa niko umukuru waruje yatubwiye. Ngo rero natwe twandika amafoto turifotora twadushyiraho amanimero ya telefone tuyihuwe umukuru waruje uturuka Imamba mu karere ka Gisagara mu biti Imamba.
Imamba ndahazi.
Niwe rero twahaye ubwo butumwa atubwira ko yabwohereje muri Croix Rouge. Turategereza ndavuga ngiye numvise Venuste ashoboye nge nzashaka nimero za Venuste imwandikire mubwire uko bimeze. Nubwo rero nakwandikiye
ubwo hari mu mwaka ushize.
Mu mwaka ushize mu kwa gatandatu ariko ubwo butumwa bukaba nabwo bwari bwaroherejwe muri 2022 utugera muri 2023 bumaze umwaka mu nzira.
Uko biri kose biragaragara yuko musaza wawe Imana ishobora kubikemuragiye hashize gusa imyaka ibiri yafashe icyemezo cyo kwandika agashakisha umuryango we. Ubwo yanyuze kuri Croix Rouge ariko yashoboraga no kunyuha hano ku gasaro kaburaga katwandikira nawe tukahita tubahuza ku kanya nabwo ndahamya yuko azabikora aho ari hose barimo arumva ikiganiro agasaro kaburaga Jean Bosco ngira inshuti n'abandi bose bamuzi aho waba uri hose ukaba wumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanyura no kuri abamunyamakuru bijwi rya Amerika muri ako karere mukavugana hanyuma akakugeza akakugereza ubutumwa hano byihuse nawe tugashaka kuguhuza n'abavandimwe bawe bagushaka bari mu Rwanda ubwo ningira inshuti nabwiraga
Jean Bosco yarafite akabyiniro twamwitaga Madebe
mwamwitaga Madebe
yitwaga Madebe kakabyinirira
azahita yimenya amenye yuko wowe witwaga Twiso
nitwa Twiso
niko kabyinirira
cyane yari mu Kambaraga Marie Louise
yego hanyuma azamenya yuko na wowe uri mu Kambaraga azahita amenya ko na Mbaraga Constantin nawe akiriho
natwahirwa Louis ariwe Dani
ko bose bakiriho na mama we akiriho
Igo twese abafandimwe twese turiho na mama turiho
yego urumva rero aya ni amakuru meza none niba kumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira
ndagira ngo mubwire nti twebwe abafandimwe be uko turi batanwe yari wa gatandatu turiho twese kandi turamukunda bibaye byiza akatwumva mama yaravuze ati nge ntago nzapfa ntabonye umwana wanje mama yarwaye trauma yo mu mutwe kubera kumubura aramutsa twumvise aho yabari yasanga gasaro kabuze ukaduhuza tukamubwira ubuke kituro kandi akaza mu Rwanda rwe na mahoro nta kibazo turamwishimiye nk'umuryango kandi turacyamukunda
ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga kandi ndagushimira no kuba warategereje kino gihe kugira ngo tukugereho tuguhe umwanya ukwiye ushore gushaka umuvandimwe wawe mu gihe ugitegereje amakuru nkifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ikibaho umugisha
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona We chicken again.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka wa 2017 umusore imyaka hafi 20 yavuye irwamagana mu Rwanda aho yaratuye agenda agiye Bugande guhaha kuva icyo gihe nta makuru ye umuryango ufite umuvandimwe we Kayiranga Innocent mu kiganiro agasaro kaburaga tuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka sibagire umudugudu wa Kamanga
naje mu kiganiro shaka umuvandimwe wanje nayo yarabuze bita Niyongabo Alexandre
mwatandukaniye he
twatandukaniye hano muri Rwamagana muri hano Rwamagana nari ndaje kwiga maze kwiga tubabana yari amaze kuva ikabuga araza turabana hano muri Rwamagana nyuma yaho yaje gufata umwanzuro wo kugenda Uganda
ubwo hari muhe mwaka ajya muri Uganda
2017
yagiye ajyanywe n'iki yarasuhutse yarajyanywe n'iki
yaragiye guhaha gushakisha ubuzima
hanyuma se agezeyo yakubwiye ko yageze y'amahoro
oya kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumva ijwi rye ntabwo twongeye kumva amakuru ye ntabwo yongeye kuduhamagara mbega muri make ntabwo usibye ko hari umuntu watubwiye ko ngo yigeze kumubona bari hejuru y'imodoka ngo ari hagenda ngo hejuru y'igikamyo ane amakuru yatubwiye ariko nta yandi makuru dufite
agenda ubwo yari afite imyaka ingahe
yari nko mu myaka 20 nyine gutyo
none se amakuru ufite nuko yagumye muri Uganda cyangwa se yarahavuye ajya muri Tanzania cyangwa ajya muri Kenya cyangwa ajya ahandi koko nta uratsiririza uti nta makuru ye mfite cyangwa se uragenda umvunguriraho buhoro kugira ngo witonze nta na kanunu kahaherereye ufite
bo uko yatubwiraga ko mu makuru ataragenda yatubwira ko ashobora kuzajya Sudani noneho akaba ariho yavugaga tukaba dukeka ko yaba yagiye Sudani ariko nyuma mbere ari umuntu yigeze kutubwira ko yigeze kumubona ngo abakuvuze yigeze gukora ku ruganda rwo rusakawunga atubwira gutyo ngo nta yandi makuru yandi twongeye kumva uwo muntu niko yatubwiraga
ariko Karangwa Uganda nini none se ako kawunga ya gasitaga ihehe mu murwa mukuru Kampala mu nkengero yari Entebbe yari mu bukahe gace
sinzi neza nibuka neza gusa ko ari muri Kampala birashoboka
yari muri Kampala
niho byashoboka ko yari
mbese ababyeyi banyu baracyariho
oya hariho mama wacu papa wacu yarapfuye yapfuye kera muri 1992 gutyo
hanyuma se Niyongabo Alexandre ajya gufata icyemezo cyo kuva mu Rwanda yagiye asuhutse kubera inzara yagiye guhaha kwa kundi umwana w'umusore yavuga ati nduzi hano nta gihari reka njye gushakishiriza ahandi yabwiye nyina ko agiye yamusezeyeho yagiye mubizi cyangwa se yarabatunguye mu byo kamusanga yagiye
oya yaradusezeye kandi twadusanzwe tunabana neza tuvugana neza nta kibazo cyari muri make yaragiye agiye gushaka ubuzima kuko ubuzima bwo mu Rwanda bwasaga nk'aho bwamugoye kubera ko nta mashuri yari yarize noneho njye nubwo rero nari ndangije kwiga kaminuza IPRC yahuye noneho kandi ubwo nanjye nta kazi nari mfite ubwo biba ngombwa ko nawe ashaka icyemezo byo gushaka uburyo yagenda ariko twari dufite yari afite mukuru we nawe yabaga Uganda ariko avuga ko agiye kumushaka umukuru yitwaga bamwitwa Rurangwa Jean Bosco niwe yagiye gushaka ariko nyuma yaho we yaje gutaha kandi we yatubwiraga ko ngo namubura ngo azahita yigumirayo ariko namubona ngo azagaruka mbere ataragenda atakiri mu Rwanda niko yakundaga kutubwira
hanyuma se Rurangwa Jean Bosco atashyigeze kubwira ko bahuye
oya ntabwo bigeze bahura ntabwo bigeze kubongera kubonana ntabwo bongeye kubonana nta nubwo yaranzi ngo atuye na hehe
uyu niyo ngabo yari azi kwandika no gusoma
gusoma no kwandika yari abizi kuko yigeze no kuba n'umukuru w'abangaba w'abasekirite abangaba inkeragutabara ako kazi yagakoreraga bivuze Kabuga
yego ndimo ndashaka impamvu yaba yaratumye agira ibugande ntasubiza amaso inyuma ngo anabandikira ababwira ati ubu ngubu ndi hano ndaho meze neza ngo abahe amakuru ye
njye ntekereza uko yaba atarabonye uburyo ashobora kuba communication yarabuze akaba yarabuze nka nimero za telefone kuko n'umuntu utakundaga gufata mu mutwe yenda ni bega telefone akaba yarayinayitaye
none niba kumva muri kano kanya Kayiranga niba kumva niyo Ngabo Alexandre ushaka niba kumva niki ushaka kumubwira ni wa munota mbaha kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo ngaho ukoreshe umubwire iki kuri ku mutima
ngo icyo nifuza nk'umukuru we Kayiranga Inosa nifuza ko niyo Ngabo Alexandre niba nyumva ko byibura yatuvugisha tukumva amakuru ye yaba na ngombwa akaba yaza agataha mu Rwanda akaza akareba mama we akareba abavandimwe be kuko mama ahora ababaye cyane kandi ikindi niyo byaba ari ngombwa kuguma aho ngaho Uganda akora amakazi ntacyo bidutwaye ariko icya mbere ni uko tugomba kumwumva yaba na ngombwa akaza akadusura byatezwa nuko abyumva ariko byiba tukamwumva
Kayiranga ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi z'abanyarwanda zari muri Congo zasenywaga abantu benshi baratandukanye bamwe bagaruka mu Rwanda abandi barakomeza barahunga Godinive Mujawamariya utuye muri leta ya Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka bamwe mu muryango batandukaniye mu nkambi zari muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
nakomeje gukurikira ibiganiro byanyu nsanga hari benshi bajya babona abo babuze ibyo mpamvu nanjye byanteye umwete wo kumva nanjye nabikora
ukurikira ibiganiro by'agasaro kaburaga uri muri Amerika muyihereta
muri Illinois
none ni ibiganiro ukurikira buri cyumweru ukubonye akanya mu cyumweru ukavuga uti ngiye kumva agasaro kaburaga
ndabikora rwose buri cyumweru
none se muri iyi myaka ibiri cyangwa itatu umaze wumva ikiganiro agasaro kaburaga niki cyiza wacyumvisemo
yewe ni byinshi byiza numvisemo ibintu byiza abantu bagiye bagira ubutwari bakabagana mwagiye mubafasha birakunda niyo mpamvu rero nanjye byahise bintera icyizere kuko nanjye nabanje ndakurikira ngo koko ibi byashoboka umuntu akamara imyaka makumyabiri n'ingaha ataboneka akazabona umuryango we cyakabona be ibyo bintu byanteye kuraje rero nubwo nanjye abanje bamaze igihe kirekire byahise bintera imbaraga
yego none se abawe bo wabuze wababuze ryari wababuriye
aje ni kera ni mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu turi muri Congo ye amagambi yasenyukaga
yego ngaho rero nsubiza inyuma turi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu inkambi barazishenye mwe mwari mu yihe nkambi
twari mu nkambi yo mu Runingo mu Buvira muri Buvira muri Congo
yego hanyuma rero bigenda gute uwo munsi gerageza kunyibutsa ukuntu byabagendekeye nicyaje kuba kugira ngo utandukane nabawe
ya uwo munsi twaje guhura ni nyine ubwo bari batangiye hari hatangiye ibintu by'imivurunganyo yo gusenya amakambi twe twabaga mu nkambi yaho mu Runingo batangiriye mu nkambi yo mu Runingo tuvamo tujya mu nkambi yo mu Rubirizi tugeze mu nkambi yo mu Rubirizi urumva niho twari duhungiye naho twaharaye ijoro rimwe ryonyine naho biba birahageze uwo munsi rero bihagira nibwo twatandukanye n'imiryango bamwe baragenda abandi banyura aha bamwe banyura aha ubwo rero hashize urumva ko twahunze twese dutandukanye hashize igihe nibwo nigeze nagiye kumva numva ko bamwe bageze mu Rwanda ariko icyo gihe bamwe bageraga mu Rwanda njyewe nari mu gihugu cya Zambia nibwo naje gutangira nyine kugenda amenya amakuru gutyo
none se magingwa ya abudafitiye amakuru ushakisha hano mu gasaro kaburaga nibande
ya ndababwira nabo ndahera kuri musaza wanjye twakurikiranaga witwa Sebuhoro Filimina uwo twaraburanye tuburaniraho ngaho noneho nkagira na muramu wanjye witwa Federico Sezibera nawe twaburaniye muri izo mpamvu twari turi kumwe uwo Federico Sezibera akagira n'umukobwa we nawe witwa Uwizeyimana Maria nawe twaburaniye muri ako ga muri ibyo bihe noneho akaba n'undi mwana wa mukuru wanjye nawo witwa Nyirabukara Anatalia akaba yitwa na Mukesha Rurema uwo nawe twaburaniye aho ngaho yari afite na musaza we nawe witwa Tadeyo Sabimana uwo ni musaza w'uwo mukobwa twari dufitemo n'undi mwana we yari we wari muto hari yarafite nk'imyaka umunani icyenda gutya twakundaga kumuhimba izina twitwa Bizuru ariko ubundi yitwaga Akayezu Mariana ariko Bizuru niryo yari azi neza nabo ngabo nabuzi
none se mu batashye mu Rwanda nta wigeze guha amakuru yaba bose urondoye babuze
amakuru nyine bampaye ko bose birukanse nyine bahunga nk'uko byari biri ariko bagiye batandukana buhoro kuburyo nta n'uwamenye ko ahundi yaba yahungiye nyine igihe cyarageze bisanga nyine nta n'umwe ukiri kumwe n'undi usibye nyine abo batahanye
none se abantu mbwiye nakubwira ko nabafashe mu mutwe bose ariko umbwiye ko harimo Sebuhoro Filimini harimo Federico Sezibera umbwira umukobwa we Maria Uwizeyimana umbwira Nyirabukara umbwira Tadeyo Nsabimana na Akayezu Mariana aba bose nta gakuru kabuherukwa kuva muri 1996
agakuru kabomeruka pe gusa nagumye nyine kugihenda ntega amatwi imbaririza inyuma bo twasize iyo muri Kongo ariko tukumva nta gakuru ndavuga ntari hari mbicishije hano ntihazabura numwe wumva nubwo bose ntababona iyo nabonamo numwe hari navuga nti Imana yashimwa bikomeye
ese buhoro Filipine yarafite imyaka ingahe muri 1996 igihe inkambi zasengwaga
yari mukuru yarafite nk'imyaka 25 we
naho Frederico Sezibera
yari umugabo yari mu myaka nka 40 gutyo ya 40 gutyo 40 kuko arafite umwana w'umukobwa ufite imyaka 13 uwo mukobwa we
uyu Maria Uwizeyimana
yego
umugore we yitwaga nde
umugore we yaratashye we yitwaga Mukeshimana no se yatawe ni mukuru wanje we yari yaratashye tahanye nabandi bana batatu
ari mu Rwanda
aho yaje kwitaba Imana nyuma ariko abana yatahanye bariho
ukomere naho se Nyirabukara we yarafite imyaka ingahe
Nyirabukara Natalia nawe yari mu myaka 16 gutyo nirindwi nawe yaratashye ari mu gihugu na musaza we na basaza be babiri baratashye bari mu gihugu
naho Tadeyo Nsabimana
nawe ni musine musaza uwo Natalia nawe ababyeyi bari mu gihugu Tadeyo nawe yarafite nk'imyaka 10 gutyo
noneho rero uyu mwataziraga nahimbaga ngari mu yirafite akazi na kakabyiniriro kabizuru akayezu Mariana we yarafite imyaka ingahe
we niwe wari muto yarimo myaka 8
hari gahunda zigeze zikorwa zo kugira ngo mufatanye muvuge muti reka dushakishe tubaririze cyangwa mwategerezaga gusa kubaza abatashyi bavuye muri Kongo hari ubundi buryo mwigeze mukoresha
Ye bambwiye ko bagerageje kukwandikira inshuro nyinshi n'ubu yewe bambwiye ko bakwandikiye atari umwe atari babiri imiryango nyine yose umwe aravuga ati reka nzandike n'undi nandike twumve bazahamagara mbere bagerageje rero kwandika kugira ngo ubu inzandiko nyinshi zirimo ubu nuko ari twebwe tubanje kugerwaho bagerageje kwandika ngo barebe ahari uwo bazafata mbere iri tangazo rigatangwa ubwo nubwo buryo bagerageje kubikora nubwo buryo ntako ntibicaye niwe nabo barambwiraga ati abandi bari kubona babo nubwo imyaka yabishitse ari myinshi bakababona sinzi uko ibyacu bimeze baragerageje pe
ni byiza muri abantu beza ubwo mwagerageje ku gushakisha abanyu cyane cyane kuba mwaritabaje agasaro kaburaga dukunda abatugana none muri kano kanya no kujwi rya Amerika babari hose babwire rya jambo ry'urukundo bandika mu munota umwe niki ushaka kubabwira
cyane ababwira nuko nanubu ku mutima twabaho tubahozaho ntitwabibagiwe burya wibagirwa umuntu uzi ko yapfuye ndanibwo uje umukura mu bitekerezo ariko umunsi ku munsi mama we uyu mwana w'umuhungu Filipine nawe aravuga ngo yirwaye ije areba n'utungu ngo wabonye akagira ngo ni buje wabonye akagira ngo ni buje rero tubafitiye urukundo ni ukuri tugize amahirwe tukabonamo n'umwe hari byadushimisha ya kuko nk'uyu se buhoro Filipine na mama we arahari n'umukecuru ufite imyaka nka 90 ningahe ariko ntajya mwibagirwa ariko nk'uwapfuye yaramwibagiwe nyine ntamutekereza tubafitiye ero rukundo no rukumbuzi ya tubifuriza ko Imana ibishatse twazabonana ababyeyi ba nk'umuryango twe twari dutuye mu cyahoze ari Gikongo rusenye uko babivuga ariko twahoze dutuye muri Gikongo ku Gikongoro commune yari mu buga segiteri yari Nyarushishi serire yari Wifuru niho niho ni umuryango niyo umunsi gituye abo bose Steve Frederico wo yari muri amwanje niho bari utuye muri Rwamiko ariko abo bose dutuye muri uwo murenge twa n'uyu bizuru mama wariho nawe rwose niwe mwana wenyine yagiraga nta nundi yabyaye urumva ko tubifuriza kumva twababona
God delivre muja wa Maria wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura guhagarariye umuryango wose uri mu Rwanda ndetse n'uraho ngaho muri Amerika mushakisha bene wanyu ngaho mbifurije amahoro y'Imana
barakoze cyane no kuri turabashimiye Imana igikomeza ubaho umugisha ibyo mukora ibyandika imbere y'amazina yanyu kandi ndabizi ko ababasabira ari benshi ngendega matwi umva imigisha Imana imigisha ni myinshi kandi no kuri murayikorera Imana igiba umugisha
agasaro kaburaga karabonetse
agasaro kaburaga karabonetse ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwaduteze amatwi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icamake ku mushakisha ni 00 1 7 0 7 7 3 6 6 1 0. Nongere nyisubiremo kandi buhoro nk'uko mwabinsabye 00 1 7 0 7 7 3 6 6 1 0. Naho ubutaha narikumwe na Venuste nishimiye Imana.